Ula ula oh na 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 oh na 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 ukisikia mapenzi ndo waya akuchi kuchi mafaya mbinibuia kubi kubi kata waya ata moyo wangu bure ntaugawa kwako na kama uzuri unaoneshe. Shaloa kwenye shimo umenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl you're the one love me dabudabo usinde kama wale love me dabudabo. Sauti shakufaga kwa kumauti na kupigia ka saluti cause you one and only vigeregere mama shauti bita konta wasiruki wana fibi sasi bunduki ila ndo imesha hiyo oh. Kama uzuri unaoneshe yeah. Baby waoneshe oh, yeah. Oh, yeah. Natabia kwa konshaloa kwenye shimo umenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl you the one love me dabudabo usinde kama wale love me dabudabo.
It's cloud beat baby.
Yeah, yeah. Whoa.